yeah. You wanna go DJ Makel up on the one.
Yeah, yeah.
Exclusive from
yeah. Nalumbi lwa mama kila api toilet. Sichu Square and J Cash.
If you're yaba
apa ile salika uno mwishile sicho mabayazi nunkupati umbali no mawalizi chipo chipo zonze tivinile ikafika time yako vilekelele 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 ikafika time yako vilekelele 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 ikafika time yako vilekelele. Sitina magero wa mbogoshi sakini mfianta patumba kediashi bina mabaz nga mweneshi mapantoshi kwangala night ya machuki ya ndoshi twingila 20 kuwela kuma 04 we push a bayan ifo boturiko forget you all wonder tigulila kupesha katinu okupia tigulila kunyesha nishita yove stage kwidirile mwanga wafitaka tila mbuyo elekelele baby bend over gonta machoka shipo shipo batizikali kuchoka kuno mwishile sicho mabayazi nunku patumba nino mawa walizi chipo chipo zonze tivinile ikafika time yako vilekelele 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 ikafika time yako vilekelele 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 ikafika time yako vilekelele.
Let's go, yeah. Time to touch the dance floor. Wanna see you twerk and shake it, that's all. Why is it? Tipange busy like the vena ni mafuno ona kuma dizzy. Ah, got a bunch of mazali. Bama iziwa tikafuna titendale. Once in a while kui sansa mushawad. Mua mutumba muli hansa mutatimwe. Paka umozi azime. Ukali popwela pano uzipime. Nili nasi rock wela usipinge. Ziboza kadeo kamumo bandine. Koma nifuna uvile kelele. Dance floor nifuna uile telete. DJ kufilimba vikweshe kweshe. So that ya lipa stage umupase pressure. Let's go.
Mwishile sicho mabayazi nunku patumba nino mawalizi chipo chipo zonze tivinile ikafika time yako vilekelele 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 ikafika time yako vilekelele 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 ikafika time yako vilekelele.
Viva so ine tetindale soba. In fact ine tetindale boba. Na iyo mini wa minula. Oke ni mpusa yo yene wa jimbula. Osa funsa kuno mabaya ndise. Vile kelele mami vigawanise. Ngena pansi tie itapatise. Munga vazanda tie vitagatise. Sininga name komona mpaso. Hapa ya kula komona mbaso. To be honest ina mvela tempako. Nipo tupuze ozani tembako.
Kuno mwishile sicho mabayazi. Nunku patumba nino mawalizi. Chipo chipo zonze tivinile. Ikafika time yako vile kelele. Vile kelele. Vilekelele, vilekelele, ikafika time yako vilekelele, 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 ikafika time yako vilekelele.
Yeah, managers in the beauty, Jeff DJ Dizzo, Efe Yaba, DJ Cuts, DJ Chots, Vailas, Mr. I5, Deep Black. Mr. Malaka is on. Now West Coast in a fudge.
This is one of those DJ Makel upon the one you lost.
I'm fine.